police ubatshela ukuthi izinto sesifikile sibonga uNkulunkulu ukuthi usasigcinile phela mina mele ngabe dala sengifile esh bheka ngena la ngidripile sabaqindezela bazolala bazwile senzela nokuthi next time bangaphinde samavandala bokhanda shisi biza abantu bethu sibajabulise ubatshela ukuthi izinto sesifikile sibonga uNkulunkulu ukuthi usasigcinile phela mina mele ngabe dala sengifile esh bheka ngena la ngidripile sabaqindezela bazolala bazwile senzela nokuthi next time bangaphinde samavandala bokhanda shisi khanda shisi khanda shisi there is no fin by tangi shisi VLNS ama action figure ama vandala bokhanda shisi khanda shisi khanda shisi there is no fin by tangi shisi VLNS ama action figure ama vandala bokhanda shisi khanda shisi khanda shisi there is no fin by tangi shisi VLNS ama action figure ama vandala bokhanda shisi khanda shisi khanda shisi there is no fin by tangi shisi VLNS ama action figure ama vandala bokhanda shisi Sama big five for my animal. Tina maskena wonke umuntu shona phansi. Eish. Mina ngiyimode jontshi imali. Rebetila guts. Sama big five for my animal. Tina maskena wonke umuntu shona phansi. Eish. Wena Austin pa. Talking you talking you can't do nothing. Zenzi ndoda usese ingane. Uyazi le keke libhako bani. Eish. Khulumela phansi hamba namabhoza bahamba nenkabi can keke can kungavele phume something lokho kusho ukuthini mara fela now yazi awubizwa abantu bethu sibajabulise ubatshela ukuthi izinto sesifikile sibonga uNkulunkulu ukuthi usasigcinile phela mina mele ngabe dala sengifile esh bheka ngena la ngidripile sabaqindezela bazolala bazwile senzela nokuthi next time bangaphinde samavandala bokhanda shisi biza abantu bethu sibajabulise ubatshela ukuthi izinto sesifikile sibonga uNkulunkulu ukuthi usasigcinile phela mina mele ngabe dala sengifile esh bheka ngena la ngidripile sabaqindezela bazolala bazwile senzela nokuthi next time bangaphinde samavandala bokhanda shisi khanda shisi khanda shisi there is no fin by tangi shisi VLNS ama action figure ama vandala bokhanda shisi khanda shisi khanda shisi there is no fin by tangi shisi VLNS ama action figure ama vandala bokhanda shisi khanda shisi khanda shisi there is no fin by tangi shisi VLNS ama action figure I'm a vandala bokhanda shisi khanda shisi khanda shisi there is no fin by tangi shisi VLNS ama action figure some a vandala bokhanda shisi